Isambulo 1 verse. Isambulo sika Jesu Kristu amnika sona uNkulunkulu ukuba bonise izinceku zakhe izinto ezimele ukwenzeka masinyane. Ethuma ngengelosi yakhe esibonakalisa encekwini yakhe uJohane. Owafakaza ngezwi kaNkulunkulu nangobufakazi bukaJesu Kristu konke akubonayo. Ubusiso ofundayo nabo abawezwayo amazwi alesi profeto bagcine okulotshiweyo kuso ngokuba isikhathi siseduze. UJohane kuwamabandla ayisikhombisa ase-Asiya makubekini umusa nokuthula okuvela kuyo khona nowayekhona nozayo. Nakomoya bayisikhombisa abaphambi kwesihlalo sakhe sobukhosi. NakuJesu Kristu ufakazi othembekayo izibulo labafileyo nombusi wamakhosi omhlaba, kuyo osithandayo nowasikhululayo ezonweni zethu ngegazi lakhe. Nowasenza sibe ngumbuso nabaphristi kuNkulunkulu Yise, kuye makube inkazimulo namabandla kuze kube phakade naphakade. Amen. Bekani, uyeza namafu, namehlo onke ayakumbona, nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. Mina ngingu-Alpha no-Omega, kusho iNkosi uNkulunkulu okhona nowayekhona nozayo, umnini mandla onke. Mina Johane, umfoweni nomhlanganyeli kanye nani ekuhluphekeni nasembusweni nasekubekezeleni kukaJesu, ngangisesichingini esithiwa iPatmos ngenxa yezwi kaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu. Ngangikumoya ngosuku lwenkosi ngeza emva kwami izwi elikhulu kungathi elecilongo lithi, lokho kubonayo kulobe encwadini ukuthumele kuwamabandla esikhombisa e-Efesu nasesimina nasePergamu naseTiyatira naseSadesi naseFiladelfiya naseLaodikeya. Ngaphenduka kuba ngibone izwe belikhuluma nami, kuthe ngiphenduka ngabona izinti zezibani ezisikhombisa zegolide. Nofana ndodana yomuntu ephakathi kwezinti zesibani embethe ingubo ekhawula ezinyaweni ezibophe ngebhande legolide ezibeleni. Futhi ikhanda lakhe nezincwele zakhe kumhlophe njengoboya bezimvu njengeqhwa, namehlo akhe enjengamalangabi omlilo, nezinyawo zakhe zifana nethusi elikhazimulayo sengathi zazishiswe esithandweni, nezwi lakhe lalinjengenhlokomo yamanzi amaningi. Futhi wayephethe izinkanyezi ziyisikhombisa esandleni sakhe sokunene, nasemlonyeni wakhe kwaphuma inkemba ebukhali esikanhlangothi zombili, nobuso bakhe bunjengelanga likhanya ngamandla alo. Ngathi ukumbona ngawo ngasezinyaweni zakhe njengofileyo, wayesebeka isandla sakhe sokunene phezu kwami ethi, ungesabi, mina ngingowokuqala nowokugcina nophilayo. Ngangifile, bheka, sengingophilayo kuze kube phakade naphakade, futhi nginezihluthulelo zokufa nezihayidese. Ngakho-ke lobo okubonileyo nokukhona nokuzakwenzeka emva kwalokhu. Imfihlakalo yezinkanyezi zisikhombisa ozibonileyo esandleni sami sokunene nezinti zezibane zisikhombisa zegolide yile. Izinkanyezi zisikhombisa ziyizingelosi zamabandla ayisikhombisa, nezinti zesibane zisikhombisa zingamabandla ayisikhombisa.